Oh yes, so ukisikiliza Minawe na the way namzungumzia nilivyompenda alafu kaja ukasikia this next song. It's funny. The next song inaitwa Staki, ni a new one. Hii hujai kuisikia popote, unaisikia kwa mara kwanza today hapa. I hope utaenjoy sana. Naimba na Rebecca na Fanu. Karibu. You know, najua unauliza why I'm single. Well, this is the reason, baby. Baby, me, I don't need love. I don't need love. I don't need love. No, 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 no. I don't need love. I don't need love. I don't need love. No, 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 no. First thing wanauliza hai na kuwaje. Can I get your number and kutumie text saying aje. Next thing unakuwa marafiki. Haipiti wiki unanza feel vitu. Unataka msikia kila siku simu kama buku. Conversation iko lit, haijalishi kani usiku. You fall in love. Unawaza umpe kila kitu. We mpe kila kitu. Ndo tajua mapenzi siyo. Wa kwanza, wa pili, hata wa tatu siyo. Aneku feel kuna foleni umepangwa ndio. You wish ka ungejua mwanzoni ungetoka mbio. But that's love, you will love, fuck, no shit. Biggest mistake of your life. Ulivo mtizama machoni ukaisi mneza jenga life. Kumbe mweza kwa kwani. Wa unampenda na nampenda. So mpenda. Nataseka na kutesa kisa unampenda. Mapenzi nini? Wastage of time. Naweza tumika sana na usingize time. One thing I'm known in this life. Mapenzi haitagi ujuwaji in this life. Unaweza jitompa karo in this life. Kuna walopena wakopendo in this life. Then kuna kina sisi. Hata tuguse vipi, tupende vipi. Lazima tapitie si. I don't need love. I don't need. I wish kangejua mwanzono lainge kimbia. Nasikia vumilia. I swear I did. Zaidi ya mara mia. Zaidi ya mara mili vumilia. Mengi mabani lifuta. Usombeka kukuta usiku utakesho. Utajuta utachukia kisho utatakafuta. Weli kufanya ufiu. First time lipo anza kumwelewa. Utatamani kulewa. Naka unasira sana utachukia na kwaita wote mbwa. Ila ndo mapenzi alivyo umbu. Behind no smile kuna pain. And I'm tired of this love pain. Na sito smile kuficha pendo man. I'm not doing this shit again. One thing I've known in this life. Mapenzi hayahitaji ujuaji in this life. Unaweza jitompa karo in this life. Kuna walopenda wakopendo in this life. Then kuna kina sisi. Hata tukuse vipi tupende vipi. Lazima tuapitie sisi. Baby me, I don't.